bambiyal kun horta yaalo san argahaytan bambiyal kun wali leenka tala galay inay la ka dhibaatay oo mudoon deegaanadu waxa ku jeed gaar ahaan oo reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Baydhow oo waliyo halayaan in lahay nimanka adawgay argahaytan oo mudoon wali u sala damac sinye wali lana insha Allah taala dhamaan ciidamada booliska iyo noy ciidamada laamasho kala duugna anka baaqane inayo si la malaaban hooloyo wadan eed iyo wali in ka mahadnagay sareer kaalkun hoolun heraabta ka guuleysatay inuu saaqoobado ka badbaadiyay umadoonna inay la ka dhibaatay ka badbaadiya insha Allah taala in mahadnagay ilaahay idin shee walin rajeyne dhamaan saraakiil hoolgalada leh oo ama control room ama meelo kale roogan inayo ka shaqeeyaan sida lankun shaqeeyo isku badan inayo shaqeeyaan ku rajeyeen.